buri mwijuru abamarayika barantegereje ngo banyingurire ninjire mwijuru mwami wanjye juti niringira mbese nagirane nageze mwijuru ngo nzakingurirwe Se na bonimo ira.